batabuse abasajja babuse tetulina kukola fe ng'abakyala naffe tugenda bayiya tuse n'enkola mpya abakyala akafeche njagala mbatendeke tutereza amaka tukoye naffe basajja obulimba bwammwe mwatufuna tena kati ze muzanyisa naye nga naffe tulaba bakusirika nemwetana he atakulekera tumulekera kale musajja late tujja bbala songa mbere ngeri ya kimafiya
Jolie.